December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kube nomehluko lo December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kube nomehluko Danger. Angifune muzo musha. Iyothe ndeni funa lo.
Only one.
Ben nokthula mndeni yami.
Makben nokthula. Siyegugula. Ngoba masibambisana siyajabula. Izinto siyalunga. Siyathuthuka. Abantwana bayafunda.
Yeah. December I'm not home, cause I'm in and out of shows. When my son turned 2 years old, catching flights and feeling low. Office didn't care or no, still I gotta get the dough. I can't stay, I gotta go, I can't even take it slow, no. Ansathanda ukuphila kanjena. We used to solve problems together. Ngiphilela wena, mamela. Lord, I pray, keep my family safe. Hope we all get through this phase. Man, I wish that I could stay. I don't think they know my pain. They just know I'm getting paid. Say I'm taken by the fame. I'm not home on holidays. Yeah. Zelanga babotwa babizinga ngamafesandle munyu tiksa khonuba nekhangeke nge kanezazwana kodwa antaba khulumisana tu mama nomalume kasengkhuluma nawe manje nje yabazwana into engizoyithini le ngoba umaluma kasekhe mhlabe Bano songboni sangkatele nkinga ngobu babna yaga seke mhlabe Kosi ngicela kuwe Lo December suka kuwo Bengihuhle ngeze Lo December siya kuwo Ngiyacela nkosi Cela kube nomehluko Angifune mode entsha Angifune muzo omusha